tejali kwetamu chikolo ogenda kundaba olingiriza jobu walo obwajula kachikia mwami olabye n'obwenzo okutali komo eno ofuka motoko olingiza bakazi ono nyokutomeza ebifungu lekanze nevamu nkome na wanu tafulu komani na tolina mpisa jana kutambuza ebigere ntute bulungi oh mabeddire ngo totuzanyisa bw'oba ng'owulira oyo yabakazi ne bulijjo ndekawo ne nkukulira okusinga lwondeereese eno nonnumya nga weeraga omwami bw'oyina entobwe obwo obuleege bw'ozimbya n'omuwanika butwalire bali abawala b'otunuulira yeke wagula mmotoka nga tunaalaba ojja natukwanira n'embwa olw'omulukube kati nnogenda n'oyenda onoomalira onoosanga emmotoka yongisize sirijjidire era ndayira genda mweyagale ne baganzi bo
katonda yatonda ekintu mukazooba ali ku kiini senga jja n'abano nenseeweera oba kino kyetuliko siofumba nnyabo luno tuli ku lutalo nga bajasi bukyalo nkubye n'oluyinga ojoga obusungu bunzitanfa ekiruyi amateeka agatufuga aga mmotoka ewandisoose maama luusi okumanya gyetugenda ne gyetuvamba ndabayo ne sayidi ne sayidi mbantunula obwo obupande bw'olaba obwembaati mu mateeka ga turafiki mba musoma wali amabeega wootabukidde olw'omuwala akapande akabaddewo kanyamba ti mu maaso gye tulaga wazibu nnyo batulabula obutadduka olw'ente katolwokubaga owemanyi nnyo obuzira ndowooza ofuna nassanyu bwentomera bw'oba oyagala nkuvuge ng'ebikusanyusa ojja ogula ekkuba oba osobola njoke ntuule bulungi ng'omugogo kalawo kemagamaga oba oyomba kati lengera kyetukoze ab'emabega twapaakinze mu kkuba otubaliisa bulira eŋŋombe bwe zifuuse eŋŋombe tebaamanyi nti ebyamaka bimpuuba kansooke mbaviireyo mbasibye nnyo wabula maama luusi oswaza nnyabo
kati kyekikuzizza ebbali w'ekkubo kirabika era otegese pulaani kyemmanyi ky'onoonya oyagala onkube kalegeza weepaaka etaataluusi mwatufuganga luliitu abafuula omufuzi atuwadde ennyo eddembe taata ogeza n'onkubako obo mpita mmere ŋŋenda kusibya taataluusi oyinza otya okwegaana eky'omukazi omuntu gwe nkutta olubona nti ndowooza bannange entunuza ndali akapande n'omuwala abintabudde kale nsaba onsonyiwe bwe ndi musibu nkusibyeko seba akapande kente ate ke weeganye ekyeraze lwatu oyo omuwala omwagala taata luusi ye n'ekikunsibako ennyo sikiraba onoonya okumpereba ebirwadde leka nzira awakansibe n'emigugu nkuleko owasa akapande kente omusajja akujooga n'ateetonda akeeta kanzira yeewaffe ndi ku lutalo si bufumbo kankuleko owasa akapande kente
abantu abakulu bituswaza n'ekitiibwa ky'amako kivulunga so nga bagaluddemu batugamba tyensonga z'amaka si nnyangu zaagala ne muteesa nga muli waka si kusinziira mu kkubo nga bagwagwa kati laba boogana ng'oyomba n'abantu ekinaddako okkuŋŋaana so nga nange gw'okubye ennyiiza ennyo omusajja apakunka n'ennya akutuga ate n'ensonga gy'olike kutawaanya mukyala wandibadde ogyensonyiwa weewaawo okinsibako obwenkwana naye nga nze bwe mmanyi nsengejja wabula ate nsanyuka nnyo bw'onkubira kitegedde nti maama luusi onjagala kakati njagala nkutanga ekintu mbuulira ekikutwala ennyo omwoyo
nze taata w'abaana njagala simu ate yattaaki ndagala ku tikitooku
bwe nkuwayange gye nnina eno maama ebambi nze ne ngula akala oluvannyuma
kale ekiro ogimpe ensimbi bongerwa kusonyiya amazima taata luusi tugende ovuga emmotoka atuve na wano mbivuddeko nze byakapande kente si nsonga
bangi nnyo abatamanyi ekintu maka abatenze maama luusi bwali omulogo gy'okumutonera essimu annafuyiza kindaze bwe siriimu luyingo songa ffe abategeera olujigere obugonvu bwalo kwe kubeera okuguma oyo omukazi ayagala nze amutegeera olumu yansaba ennyonyi oba ozannya nze mbadde noonya kimu okukkaanya nja kumulimbira awakako omwoyo essimu aginzirize mu ddembe obufumbo obukumenya obumbirira Ebalo itanga koje nkolera Ebintu byange biri munyo mugaso Kati mbasaba muziki dizemba dukeko Omularu wange chemanyeri ayomba
Eranzu unomba demu kubu Ondese mumoto kokola chenu Simanyero soma mateka kakubu Ochete gerezobu pande buente
Mbade ngeze mkatale gula nyama Wabule bate mbinarongo Katugende tujigule kajansi Arayo tebatwela nyo kutunda nkapa
www.mp3ugandanmusic.com